zura ebikere jebikerera abo tebasobola tebasobola tebalisobola amaanyi go gansimbi onkeeza tebunnakya nsula naawe naye nkeera nnyo nkulabe kuba ebibyo terere terere nga nnyindo yante olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula bwensibiriza nkulaba bwensibula nkuziga akulina yalinamu zaalinamu alina alinamu mu mukwano oliwa nnyo oliwa nnyo nnyo oli binyonkondo bijodolo fuge njagala bakoge njagala banyiga nyiga yetuge njagala owunge njagala olunge kiri gyoli ne bwoŋŋamba tusule ku kasolya k'ennyumba lavu bagirya batyo tebabimanyi bano ndyanga mwami ndyanga mulimi nze nesimye olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula emmeeme gyesula ebigere gyebikeera tebasobola tebasobola tebakusobola amaanyi go gansimbi onkeeza tebunnakya sula naawe naye nkeera nnyo nkulabe kuba ebibyo terere terere nga nnyindo yante olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera olisimbi bwe nakufuna obulamu butambula olisete bwe nakufuna obulamu bwatereera.